achama arka fune da wattota fi dagge fatota sagale america akamultan sagale na america sagantan afan romo radio ni da television dani magala washington dc ra kanisini da barsu qopi guya harra witata guran ala kuda afur barakum ala mabdidami lama akala kopsa ethiopia timmo guran ala torba barakum ala mafkuda afur qabate diater qopi kenya harra ke satti gaba sale addadda dimota addadda tiye fatan qamna odu tudursa amma gara odu da fi gara jallane tin sin da bars
Atam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya oduun wiixataarraaf jenne kuno. Humnootiin adda bilisummaa uummata Tigraay dhiheenya kana mooraa baqattoota bara Haallee irratti meeshaa gurguddaa fi dhukaatotaan haleellaa geessisaniin baqattoonni 12 ajjeefamuu fi kanneen biroo madaa'u jaarmayaan demokiraatawaan galaana diimaa kan Afaar jedhamu beeksisee jira. Barreessaa dureen jaarmeechaa Ibraahim Haruun raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti baqattoonni Afaar kanneen galaana diimaa 15,000 ta'an mooraa sana keessa dahatanii jiru. Miseensi hoogganaa jaarmeechaa kabiroo Yaasiin Mohaammed Abdallaa gama isaaniitiin baqattoonni kun dhiittaa mirga namoomaa Eertiraa keessaa dhiyeessuun kanneen miliqan turan jedhaniiru. Addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF gama isaan jaarmeyaan kun kan mootummaa Eertiraan gurmaa'eef isaaf hojjetudha jechuun himata. Bulchiisa naannoo Somaalee keessatti namoota caamaa amma mudatee rakkataa jiran gargaaruuf qarshii miliyoona 500 ramaduusaa mootummaan naannoo sanaa beeksisee jira. Kana malees gargaarsa hatattamaa kan qarshii miliyoona 200 shalagamu namoota miidhamaniif raabsuusaas ibsee jira. Maalii gama kaabaa keessatti dilbata kaleessaa ganama loltoonni biyyattii lama ajjeefamuun ibsameera. Kunis maaddee loltootaa irratti kanneen duula jahaad gaggeessan haleellaa dhaqqabsiisaniin ta'u waraanni biyyattii caasaa miidiyaa hawaasummaa irratti labsee jira. Gareen hidhattoota shororkeessotaa maaddee waraana biyyattii isa miyaafuun kee keessaa barii lafaa haleeluusaa waraanni maalii beeksiseera. Haleellaa kanaan miseensoti waraana sa'aatii 2 ajjeefamuu fi kanneen haleellaa kana banan keessaa immoo 5 ajjeefamuu waraanni dabalee hubachiise. Waraanni maalii walitti bu'iinsa baatii sadaasaa muddee dabre gaggeeffameen namni 6 ajjeefamu amajjii 5 bara 2022 ega beeksise as innammaa kun isa jalqabaati. Erga duula baatii muddee darbe labsame as loltoota jihaad ajjeefaman kurna hedduuf akkasumas maaddeelee isaanii barbadaa'eef waraanni maaliitti gaafatamu fudhatee jira. Maaliin kan yeroo jalqabaaf bara 2012 mul'ate loote seentota jihaad to'achuuf qabsaa'aa kan jirtu yoo ta'u ergasiis Burkinaa Faasoo fi Niijer keessatti babal'ataa deeman. Bara 2020 keessa waraanni pireezidaantii maalii ka turan Ibraahim Keetaa aangoo irraa darbee aangoo eega qabate as michoota addunyaa waliin falmiin gaggeeffamu dabalaa jira. Kan wal waraansaan bututtee Yaman kaabaa keessatti hojjetoonni tokkummaa mootummootaa 5 butamanii fudhatamu jaarmeechi dilbata kaleessaa beeksisee jira. 5 ka butamanii fudhatame jimaata darbe bulchiinsa Yaman kibbaa Abiyaan jedhamu keessatti yoo ta'u hojii itti bobba'anii turan xumuranii gara magaalaa buufata doonii taate Edenitti deebi'aatu jiranii ta'u dubbii himaan tokkummaa mootummootaa Erik Kenko dhaabbata oduu Ajaans Fraans Preesiif ibsanii jiru. Akka isaan gadhiifaman gochuuf tokkummaa mootummootaa aangoota waliin itti dhiyeenyaan quunnamaa akka jirus Kenkoon ibsaniiru. Hojjetoota tokkummaa mootummootaa kana eenyu akka butee fudhate garuu battalumatti ifan turre. Magaalaan Eden maaddee mootummaa Yaman kan addunyaan beekannoo laateef ta'uudhaan beekamti. Haalli Yaman keessaa rakkoo gargaarsa dhala namaa isa addunyaa irratti hamaa ta'e jechuudhaan waamamu kanaan namoonni miliyoona hedduun manaaf qe'oo ofiirraa godaananiiru. Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Ukireen Vladimir Zelenskii, chaansilarii Jarmanii Olaf Shultzin wiixataarraa Kiyev keessatti kan simatan yoo ta'u kunis Raashaan Ukireen irratti weerara gaggeessuuf sodaachisaa akka jirtu ta'us hoogganoonni biyyootii gama dhihaa garuu tokkummaa Ukireeniif qaban ibsaa jiran. Chaansilariin Jarmanii dilbata kaleessaa oduu gabaastotaaf akka ibsanitti Raashaan daangaa Ukireen waliin qabdu irratti waraana ishee ijaaraa akka jirtu ta'uun sodaa guddaa ta'uu dubbatan. kanaaf daawwannaa wiixataarraa Kiyev keessatti gaggeessan akkasumas kibxata boriimmoo Moskoo keessatti marii pirezidaantii biyyattii Vladimir Putin waliin gaggeessuuf jiran Awurooppaa keessatti nagaa buusuuf maaltu ta'uu qabaa isa jedhu irratti akka ta'e dubbatan. Walgahii guyyaa lama keessatti sochii waraana Raashiyaa gaggeessaa jirtu irratti dubbachuuf jiru irratti Raashiyaaf miseensonni jaarmayaa nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa kanneen biroo akka argaman Yukireen dilbata kaleessaa gaafattee jirti. Miseensota jaarmayaa nageenyaaf walta'iinsaa kan Awurooppaa gidduutti nageenya laalchisee addaan qoodamuu hin qabnu jechuun Raashiyaan dhugumaan dubbatti taanaan muddama jiru laaffisuuf akkasumas nageenya hundumaa mirkaneessuuf jecha waa'ee waraana ishee ibsuun dirqama irraa eegamu ta'uu ministiriin haa jaalaa Yukireen Dimitro Kuleeba Tiwiitarii irratti barreessanii jiru. Waan hundumaa ifa gochuuf yeroon isaa amma jechuudhaan immoo qaamni Yuunaayitid Isteetsi bakka bu'uudhaan jaarmeecha keessa jiru deeggarsa isaa ibsee jira. Raashiyaan garuu Yukireenii weeraruuf karoora hin qabu jetti. Dilbata kaleessaa pirezidaant Baayden bilbila hangita isaanii kan Yukireeniif abbaa biyyummaa fi daangaa Yukireen kabachiisuuf cicha Ameerikaan qabdu bilbilaan irra deebi'anii mirkaneessaniifii jiru. Poolisiin Kaanaadaa dilbata kaleessaa shoofeerota konkolaataa fe'umsaa kanneen uggura dhukkuba COVID-19 irra kaa'ame mormuudhaan daandii Ameerikaaf Kaanaadaa wal agarsiisu cufanii turan bansiisee jira. Hiriirtonni mormii kana gaggeessan kanneen hafanis kan hidhe yoo ta'u daandii cufuun isaanii diinagdee biyyoota lameenii miidhee jedhu. Poolisiin Windsor akka jedhetti naannoo riqicha biyyoota lameen wal agarsiisu kan gama Kaanaadaa keessatti namoonni kan hidhaman yoo ta'u konkolaataan akka hin sossoones dilbata kaleessaa fuudhamanii ugguraman ni jiru. Namoonni daldala qaban hiriirtota kanaan naannoo keenya gadhiisaa deemaa jechuun gaafataa turan. Shoofeeronni tallaalii farra dhukkuba COVID-19 argachuun dirqama ta'uu fi uggurri dabalataa kaa'amu kan morman yoo ta'u kunis weerara vaayirasii Omikiroon akka gadi bu'uuf ta'uun ibsamee ture. Uggurri Kaanaadaa keessatti hojiirra oolaa jiru kun kan Ameerikaa keessaa caalaa jabaa yoo ta'u lammiiwwan Kaanaadaa hedduun deeggaranii jiru. Lammiiwwan Kaanaadaa irra jireessi kan tallaalaman yoo ta'u lakkoofsi namoota dhukkuba kanaan du'anis kan Ameerikaa irraa sadii keessa harka tokko qofa. Mormiin Kaanaadaa keessatti ka'e kun Faransaayi, Neezerlaandi, Siwiizerlaandii fi Awustiraaliyaa dabalatee addunyaa irratti qalbii kan hawwate yoo ta'u Ameerikaa keessattis shoofeeronni konkolaataa gurguddaa hangi tokko baatii bitootessa keessa mormii gaggeessuuf dubbataa jiru. Dhukkuba COVID-19 ilaalchisee uggura kaa'ame mormuun wiixataa har'aa Beeljiyam keessatti hiriirri gaggeeffamaa jira. Hiriirri kunis gara magaalaa galma mootummaa biyyattii Biraaselsitti qajeelaa kan jiru yoo ta'u aangoonni mormii konkolaataa yookiin geejiba mootara qabaniin Biraasels keessatti gaggeeffamu ugguranii naannoo daangaa Beeljiyamittis ulaasa katta'aa qopheessanii jiru. Muummichi ministeera biyyattii Alexander De Caro akka jedhanitti seera akkaan jabaa ta'e qabaannee hin beeknu, kana malees kana caalaas hin qabaannu, kanaaf naannoo keessanitti komee keessan dhaggeessisaa jedhan. Gama kaaniin Hong Kongiin kan hoogganan Kaari Laam wiixata har'aa akka jedhanitti weerara dhukkuba COVID-19 samarsaa shanaffaa ittisuuf biyyi isaanii gatii guddaa baasuu ishee dubbatan. Kana malees to'achuuf kan magaalattiin dandeessuun ol turee jedhaniiru. Kanaaf haalli jiru mootummaa yaaddessaa jira jedhanii sanaafis ni gaddinaa jedhu. Reuters akka gabaasetti Hong Kong baatii keessa jiru guraan dhala jalqabatti guyyaatti namni 100 kan qabamaa ture yoo ta'u amma garuu guyyaatti gara 1,300 guddataa akka jiru yoo ta'u ni dabalas jedhamee eegama. Haala dabalaa deemuu kanattisuuf chaayinaa waliin irratti hojjannaa jedhan Laam. Gama biraan gaazexaa Washington Post akka gabaasetti pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayden waan ittiin koovidiin qabamuu fi qabamuu dhabattiin ilaalan miliyoona 5,200,000.
Hordoftoota keenya amma immoo gara gabaasaalee keenya itti aanaa nutti ceenaa nu wajjin hin tura. Yaada Raashiyaan Yukireeniin weeraruu dandeessi jedhuun kan ka'e Yuunaayitid Isteetsi loltoota ishee warreen waraana Yukireen leenjisaa turan biyyattii akka gadi gadhiisanii bahanuu ajaja kenniteetti. namootan embassy shekee sajiranusi hirrasuudhaafi murteessiteetti. Dhimma kanarratti gabaasa Arash Arabasadi tiin qophaa'e tujubeen akkataanutti dhiyeessiti.
Humnoonni Raashaaf Beelaarus shaakala waraanaa Beelaarus keessatti geggeessamurratti ni hirmaatu. Gama kaabaan yeroo ammaa naannoo Ukraine waliin wal daangeessurra yoo xiqqaate loltoonni Raashaa 100,000 walitti qabamaniiru. Raashaan kaayyoo Ukraineen weeraruu akka hin qabaanne dubbatti garuu ta'uu baannaan aangawoonni gameeyyiin Yuunaayitid Isteets ni akeekkachiisu. Gorsaan nagaa eegumsaa biyyoolessaa Jeek Suliivan akka jedhanitti akkaataa isaan itti humnoota isaanii ijaaranii fi akkaataa isaan haalawwan itti karoorsan yeroo dhiyootti tarkaanfiin waraanaa jiraachuu akka danda'u agarsiisa. Kanaaf gama dippiloomaasiin hojjechuu itti fufuuf qophoofnee jirra. Garuu immoo yoo Raashaan itti fufti taate michoota keenya waliin mala qindaa'eef murteessaa ta'een deebii kennuuf qophoofnee jirra jedhan. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteets Joo Baayidaniif Pireezidantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin sanbata darbe bilbilaan dubbatanii jiru. Waayit Haawus yoo Raashaan hullaashee weerarte gatii guddaa hatattamaan kan isee baasisu ta'uu kan ibsu ergaa Baayidan Tuwiitarii irratti maxxansee jira. Mariin bilbilaan geggeessame sun muddama jiru qabbaneessuuf waan gumaacha xiqqoodha jedhameera. Seeratumtoonni Ameerikaa waa'ee haala kanaa yaaddoo qaban ibsaa jiru. Rippaabilikaantichi Senator Lindsey Graham caasaa oduu ABC'f torban kana ibsa kennaniin akkas jedhan.
This is not the last president America will have. If Russia invades the Ukraine, you will destroy the US.
Presidentin kun presidenti Amerikan qabatu sadhumaa miti. Yo Russian Ukraine weerarte waggoota kunan heddu fi ariro United States fi Russia giddu jiru mancaasta. Presidentin America marsa asi deotti filatamu kamu na dimmi Russia kau danqaa itti ta'u mala. Putin kana ni hubatu jedheen abdadha.
Kremlin Ukraineen weeraruuf karooran qabuu yoo jedhu ministiriin ittisaa Raashaa immoo viidiyoodhaan eenyu dooniileen 30 ol ta'an shaakala galaana irraa geggeessuuf socho'uu isaanii mul'isee jira. Gama kaabaan deemsa gabaabaa gara Azoov jirurra qofa dooniilee xixiqqoodhaan waardiyyaaleen daangaa Ukraiin eegan jiru malee galaana Raashaa waliin waliin gitan. Bara 2014 ennaa Raashaan seeraan ala Kirimiyaa qabatte Ukraine humnoota ishee galaanaa hedduu dhabde. Yuunaayitid Isteets hojjettoota ishee embasii Kiyiiv keessaa gamasii baasuudhaan lammiiwwan Ameerikaa Ukraine keessaa akka ba'an akeekkachiisteetti. Waayit Haawus illee loltoota humnootii Ukraineen leenjisaa turan gamasii baasuudhaan kan ministiriin ittisaa humna qilleensaa 82,300 ta'anitti makamuuf jiru jedhe gara Awurooppaatti ergee jira.
Madiinaa gammachuu yuunivarsiitii Dambidoolloo keessatti barattuu seeraa waggaa 5ffaati. Madiinaan dorgommii barreeffamaa waldaa fannoo fi addeessa diimaa idilee addunyaatiin qophaa'ee ijjifachuu ishee sagalee Ameerikaatti himteetti. Dorgommii kanarratti barattoonni 48 yuunivarsiitii 30 keessaa biyyoottan baha Afrikaa 7 keessaati kan irratti hirmaatan. Dargaggoonni yoo jabaatanii hojjetanii waan kaayyeffataniitti fiixaan ba'uu danda'u milkaa'uu danda'u jette Madiinaan. Naakoor Malkaatu gabaasa kana qopheesse kanattaan dhiyaata.
Barattuu gosa barnootaa seeraa yuunivarsiitii Dambidoolloo Madiinaa Gammachuu waa'ee dorgommii injifattee sagalee Ameerikaatti himteetti.
ውድድሩ በICRC የሚዘጋጅ ውድድር ሲሆን እና የአፍሪካ ሀገራት ያሉ ዩኒቨርሲቲዎች የሚዘጋጅ ነው።
ዶርጎሚቺ ወልዳ ፈኖ ፊ አዲስ ዲማ እድላ አዱኛቲን ከንቆጳየ ሞተው ዩኒቨርሲቲውን ቢዮት አፍሪካ ሶዶማኬሳ ባርቶታ ፎርታሚሰዴት ትረተርማት ባሩናኒ ባረሰ ዋይ ምርጎታ ነሙማ እድላ አዱኛ ዮካነሞ ሴራ ወራና ጅዱረቺዮቶ Akkani injifadhu wanti na taasise rakkoowwan hojiirra oolmaa seerota kanneenii irratti mudatan irratti fuulleffachuu kooti. Dorgommiin kun marsaa 19ffaadhaaf gaggeeffame. Anis Yuunivarsiitii Dambidoolloo bakka bu'uudhaan kanan dorgome.
Dorgommichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti yoo xabajjii 22 bara 2013 jechuunis ganna bara darbee keessa eegalamuu dubbatteetti Madiinaan dorgommicha irratti hirmaachuuf akkuma barreessuu eegalteen dorgommii kan addacha seeraa biyyaalessaa barattoota seeraa yuunivarsiitiiwwan Itoophiyaa keessa jiran jidduutti adeemsifamuuf yuunivarsiitii Dambidoolloo bakka buutee gara yuunivarsiitii Dirree Dhawaa deemte akka turte himte. Wayita sanatti tajaajilli intarneetii Dambidoollootti addaan citee akka tures ta'u waan Dirree Dhawaa turteef barruu ishee itti fufuu dubbachuun ganna yeroo boqonnaatti ammoo manni isaanii magaalaa Finfinnee keessa ta'uu dubbachuun ሰዋ ጭራ ኢንተርኔት ይቀብዱ አከደርጉ ምቸረት ትርማቹ ትፉፍቴምቲ አቶ መሌ ሮፍል ባነደርፔ ገረም ወራ ዩኒቨርሲቲ ደምዶሎት ዴቪት ሰደርካ ድርጉ ምነረት ትርማቴ እረጌ ቤኩፍ ደንቀምቴ ትሩሼ ዱበት መዲናን
ያጋጠመኝ ውጤቱ ከወጣ በኋላ ነው
ቆርማኒ ከነሙደቴ ኤርገ ቀጥጥን ድርጎ ምቻቤ ከሜ ቦዳ ቀጥጥን ኢሳ ከምቤ ከሜ ባቲዮን ኮሎሌሳ ደርቤ ኬሰ ባቲዮን ኮሎሌሳ ደርቤ ኬሳ ከተይ ሪዮኒኮ ናቲማኒስ ሳዋባ ተጃጅል ኢንተርኔት ቢልብላዋን ቱሬፍ ድርጎ ምይረቲ ህርማዴ ማል ረከገ ቤኩን ደንደኝን ቱሬ ድርጎ ምሲስቱ ተፋናለሌ ወልቁነሙ ሂንደንደኝን ቱሬ አን ህሪዮተኮ ወረበካ ተጃጅለን ኢንተርኔት ጅሩረቲ ቢልብሌተን አከ ኤርጋ ኢሜይል ኮና ፍላላን ንጎደ ሳናሞ ዋን ኤርገ መነቲም አከስት ቱሬ አከን ሟድ ከነን ነገ
መዲናን በዳሴ ሺፍ ኬነም ኢላጅ ሴሌ
ሰርቲፊኬት እንደም ደሞ
ከነን በዳፈሚ ማለቅ ወረቃ ረጋፊ ኪታባ የሙተው ማለቅ ናፍከነም አናፍ ጋሃድ ኪታባን ጃለ ዱሌ በዳፈሚራ ወንት ጉዳናሞ ዶርጎሚ ከነን ጭፈቹ ሆት
ከሮሬ ሼ ገረፉል ድራይ ላልችሱኒስ የሙዱበት
ወደፊት ያው አንደኛ በግቢ ነው ከዬ በዚሁ ላይ መስራት ፈልጋለሁ ከአይቲአርሲ ጋር
ገረፉል ድራት ዩኒቨርሲቲ ደምዶሎ በከቡዳን ዋኑ መሰራ ወሊ ወልቀበቱ ድራት ሆጀቹን በርባድ ወልዳፈኖፊ አዲስ ዲማ እድላ አዱኛ ወሊን ተኡን በከነሞኒ ተጃጅለ ሲራ አርገተንፋ ሚጄሴ ሆጀቹን በርባድ ዲሞተ ዲገርሰነሞ ማወጅን ወልቀበተን ድራትስ ሆጀቹን በርባድ
መዲናን ደርገጎ ተከኒን ብሮፍሌ ኤርጋ ዳይቨርሲቲ ጅርቲ
በመጀመሪያ ይሄ እድል ይያላቸው የመሰላቸት ወይም ደግሞ ዩን አይሳካልኝም ብሎ ተስፋ የመቁረጥ አለ አይደለ?
ጀልቀበረተው ሶማጨራ ምልካው ቀበኒ አናፍም ምልካው ጀደኒ ደርገጎኒ አብዲ ኩተተንጅሩ አንምብራሌ ጆሌ ነከሲጅሩ ደርገጎን ኦሶ አብዲ ኩተቲን ረደደቢዳን ዩያላን እንም ምልካ አፍ ካናፉ ረደደቢዳን ያላን ጀዳን እንብራን ፈከኛፍ አኑም ተጨራ ኢንተርኔት ይደቤ ረከጤን ቱር ሱን አናንዳንገሲኒ ኩንገሩ አከን ጥቂን ሆጀ ደሞዋድ ነታዚ ማሌዱ በትነን ደብስኒ ብልካይን የሮተኮትንፍ አንልን ዶርጎሜ ካንኒት ምልኮፍ ንቀባ ገሩ ረደደቤ ያሉን አማናፍ ምልካኤራ ካናፉ ኦሷብ ዲንኩታቲን ጺማኒ ሆጀቹን ምልካይን አርገምሲሳ
ጥሙረረቲስ ሙሜ በርኖታፊ እትጋፍተማ ሙሜ በርኖታ ሴራ ዩኒቨርሲቲ ደምቢዶሎፊ ወልዳ ፈኖፊ አዲስ ሰዲማ ኢድላ ዱኛ ገለቴ ፈቴት መዲናን ሰገሌ አሜሪካፍ ናኮር መልካ አምቦራ
ኮፒን ኬንያ ኢታኑ ኮፒ ቶርባኒ ስፖርቲዳ ዩናይትድ ስቴትስ ኬሰቲ ታፓ ስፖርቲ ጃል ለታማታ ኤኬሳ እንይቶኮ ታፓ ኩባ ሚላ አሜሪካ ዮካን አሜሪካን ፉትቦል ሰጀዳሙዳ ወልሞርኪኒ ክለቦታ አደዳ ከሰቶ ካን ጋሪ አደዳ ከሰቲ ግግ ሰማቱሬ ጥሩ ሙራሜ ካሌሳ ማጋላ ሎስ አንጀለስ ከሰቲ ካሞ ባራሜራ ንጉሱ ታምሬ ተበከና ኢላልቺሴ ዋኑ ቲሙቀባ ንጉሱ ማል ሀርካ ቀብዳ
ገለቶሚ በፍቃዱ ዶርጎሚን እደገልገላ ኩን ቢየከነ ከሰቲ ወልተጂ ስፖርቲ ጉድቸተው ሳን ቀበቴ ይሮ ገባብዱ ቀብኑ ከሰቲ ሆርዶቶተ ኬኛ ፊ ኦዴፈኖ ጋድ የሱባኑሲ ወሊ ገለገሩ ናኖ ዶርጎሚ ከና ሃለ ቱሬ ወቺ ሱዳፍ ያላም ሱፐር ቦል ጣባ ዋንጫ ስፖርቲ ሄዱ ጃለተማን ኤንኤፍኤል ዮኪን ናሽናል ፉትቦል ሊግ ቢየከነ ከሰቲ ከነ ተዋመሙዳ ቢያምባት ሞ አሜሪካን ፉትቦል ጀደሙን ከንቤ ከሙና ተው ዶርጎሚ ከነረቲ ወጋውጋቲ ክለቦታ ሶዶሚ ለማቱ ረቲ ቆዳ ፍረታ በራ ቁዳ ሰገል ዲግደማ ከን ሁንዴ ፈም ኤንኤፍኤል ጃራተ ኮል ጉተተ ከንጅሮ እና ተው የሮ ሰነቲ አሜሪካን ፕሮፌሽናል ፉትቦል አሶሲኤሽን መቃጀዱን በከመጥሬ ዋንጫ በረና መርሳ ሸንተሚ ጃፋ ፊ ከንቆጳ እና ተው መርኮቶ ተሳኒ ክለቦታ ሶዶሚ ለማንከሳ ሞአተኒ ዋንጫ ከለ ሳቲ ካንጋን ሲንሰናቲ ቤንገል መጋላ ሲንሰናቲ ኦሃዮ ራ አከሱማሲ ሎስ አንጀለስ ራምስ መጋላ ሎስ አንጀለስ ራታኒ ትሬ ጣባኩታ አፉሪን ሂረሜ ደቂቃ ጃታሜ ወኪን ሰዓቲ ተኮ ፍራቱ ከና ኡመቲ አሜሪካ ሚሊዮን ኢበተኮ ኦል ቲቪ ፊ ሰባህማሊ አዳዳን ዳወታ ትሬራ አኩማ ጉባት ኢፕሲኔ ጣቢኩን ስፖርቲ ጉድቸ ቢየከና ዋንተ ኤፊ ጣባዋንጫ በረበራን ኡመተ ሄዱ ሃወቱ ተኤቱ ቤከማ ፈከኛ ፊ በረኩማላ ማፍዲግዳ ጣቡ ማወል ፈካታ ሱፐር ቦል ከና ኡመቲ አሜሪካ ሚሊዮን ኢበተኮ ሚሊዮን ሰዲ ኦል bara 2019 mo miliyoni 98 dif qabti afur bara 2018 mo miliyoni 100 fi miliyoni 3 dif qabti afur akasmasi bara 2017 ummati miliyoni 100 miliyoni 11 fi qabti 3 akas taba super bowl wogogan gaggefamu kana hordo fe gabasalen ni ibsu ega taba wanca super league kana sportumma satin alati kopin muzika yero boqonna ratti welisto ta biyetti bebekamu umata bashannan sisu adda isagoda kan garabrammo sporting kun geenni gamadinak dating qabatu si salpami kasuma cimara nisi fakenya fi campaigning guguddan biyetti omishasani baka ummati milyonotani ittidawatu kopin sporting kan ratti beksisu daf sakandi soddoma fi dollari milyoni torba akka kafalanisi gabasalin arganne ni addesa yero heddusi namoni politika tabichan duratti fi boda erga sani na dabarsani nibe kama sanan presidentoni biyetti nibe kamu yero baye taban duratti haasa nigodu kale sagaru welisan bekamtichi Eminem sirbasa gidduti sakandi afurtami shani fi jilbeen fachudan mormi kanan dura tabatan hidde alata gurracha qabu lamina america barakuma lama ku saddet kesa mulise de gerun kan fakkatu jilbeen fate agar siisera Eminem sanagochu saatin sabahimale hawasa bratti ba e falmisisate trera wol magalatti tabawan chakale sa kana Los Angeles Rams haga de ikashan tamis adde tafati murkata sa Cincinnati Bengals in digdama kurajan dursama ergitu remboda yeron de ikala magadi hafike setti tabata Los Angeles Cooper Coop kubba faguda darbatam tefe akan aka allati ulutale qabate bakka barbaji su gaudan qabti la kofise tabikun wal magalatti gare sati Los Angeles Rams in digdami sadif digdaman aka tumra mugode hinjifannodan aka baus dande sisera gutu america ti ummati million 100 million ni kudani ol achuma stadiumi ke satimo ummati kuma torbatama ol hala ho aran taba hordo fe kana wellistoni akas nub Dr. Dre Eminem 50 cents Mary J Blige halan ummata bashannan sisaniru akuma hordo fnetti ndumtike nya ega tabichi taba bai bareda ture hordo tota ke nya taba NFL yokin American football kana gara fudrati wae tabicha akabadina nu hubachi sanifa gesota akas akas ni aferu kutan sporti kopi afan oromo yali ni gora ega kabajamtota hordosota kenya gopi sporti arra kadisimbran genye an nugusu tamreti torban bafqadu murada qopesa qopi sporti kenya qopi bratin sin egata turti gari sinif hawinam
kalama sadi afrika radera milamburi kalama sadi afri maratoni
galatomi negusu guyan harra witata harra mo qopi bramas qopi torbani to qabna qopi kenya america fi ummata ishejeda jini guranala yokin jini february america ke satti ji asena hawasa guracha ta etu yadatama jini kuni mali filatame sena mali of duba qaba kesumman kenya harra qorata dafi barsisa sena hawasumma kantani professor asaffa jallata asbiya united states university tennessee ra malif akajini kuni filatame nutihimu ergan sasimmo mali wanjer unutimu amgar mari sanatin sindabarsa Mayni jini February malif jia urracha ta biya kana ke satti malif jia warra biranta ni sena malika
bayen singrate fada na feru ke sene bo qadu ji guranna la kun barakuma to ko di basagale di demi jatti namichi be kana america african america to ko carter woods senjerama turban negro week re yare kaze negro week turban erosana negro edamu turban negro de waame wantu kun sena guracha rakko sanke turani fi buasan america buzan kabajamu ka bakanjerun kaase baras kumato ko baras kumato ko besagale jaatama mo gurraachi wallaansoo guddaa godhani jii tokko gurraachi yeroo seenaan isaatti kabajamu ta'u qabatanii calqabani. Sababi Kaarter Wilson gurraanna lafilate waan lamaaf sababa lamaaf. Tokkoffaa namichi Afrikaan Ameerikaanii Frederick Douglass kan jedhamu garbummaa balleessuudhaaf wallaansoo guddaa nama godhaa tureedha. Ofiisaaf garba ture garbummaa balleessuudhaaf. Lammaffaa Abraham Lincoln kan jedhamu barasaa pirezidaantummaa keessa garbummaan bade jarri kun lamaanuu ol duukaa jechaa turan. Jarri sun lamaanuu ji'a gurraan alaa kee dhalatan. Gurraan alaa keetti waan dhalataniif gurraan alaa kana filatanii waa'ee seenaa gurraachaa biyya kanatti bu'aa isaan Ameerikaa buusan. Biyya kan akka isaanitti ijaaran kabajuudhaaf lammaffaaf waan isaan ragaa ture beekamaadha. Seenaan isaanii akkamii eenyummaan isaanii akkamii baay'eetti taphatamaa ture. Yeroo bilisummaan isaanii argatanii yeroo hundaa namni waan kee darbe yaadate isa dhufummoo tilmaamuudhaafitu ji'a kana fudhatan. Ji'a kana keetti waggaa waggaatti waan haaraa tiimii haaraa fudhatanii gabbo'u. Barana fakkeenyaaf tiimii isaan fudhatanii ba'anii fayyaadhaaf. Health in the well-being jedhaniitu wellness jedhaniitu kabajaa jiru. Hundumatti jiikun kabajamuuf waan gurraachi biyya kanaa buuse Ameerikaa ijaaruudhaan waan inni hojjete biyya kana yaadachiisuudhaaf itti ta'e jechuudha.
Malee warri biraa ji'a kana hin kennineef warra gurraachotaatu filatee jechuudha.
Yaa hin filatanii adiin immoo baruu calqabee fakkeenyaaf 1976 pirezidaant Gerald Ford ofiishaalii roogganaayizii godhee akka kabajamu himee jechuudha pirezidaantiin biyya kanaa.
Gaarii mee gabaabaadhumatti waa tokko misliitti cehaa isin seenaa Oromoo keessatti waa baay'ee kitaabota adda addaa barreessitaniitu. Kitaaba keessan tokko keessatti waan hin arginatti fakkaata. Seenaan Oromootii fi seenaan saba gurraacha Ameerikaa wal fakkaata yaada jedhu waan qabtannatti fakkaata. Sabni gurraachi biyya kanaammoo akkuma beekamu garbummaadhaan warra bitamee biyya kana dhufu asitti dhalateedha. Maaltu wal fakkeessa Oromoo wajjin meeshaan gabaabaadhumatti?
Namni baay'een hin beeku malee Oromoon illee garba ta'eera beektaa. Kitaaba lama akka nama dubbisuuf itti himaa tokko. Children of Hope kan jedhamu Sandra Sheeling kan katabame. Lammaffaa immoo The Oromo Diaspora kan jedhamu Professor Makuriyaa Bulchaa kan katabame. Akka Oromoon garbummaa keetti garba ta'e gurguramaa ture. Maqaan kitaaba kooti Fighting Against the Injustice of the State in the Globalization Comparing the African American and Oromo Movements.
Baay'ee galatooma Piroofeesara Asaffaa yeroo keessanii sana jira fudhachuu kootiif itti deemina waan kana irratti mari'an nama biraa barbaanne.
Akkan irraa fannee Voice of American waan akkasii irratti kan xiyyeeffatu abdiin godhaa nama baay'ee barbaadaafidha. Waan mukuchiisa.
Haa ta'u
nagaatti.
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina. Torban torbanitti sagantaa keenya kibxataa irratti nu eeggadha. Yaada qophii kana ilaalchisee qabdanis suursagaleen yookaan barreeffamaan nuuf erguu dandeessu.
Hordoftoota keenya marii Piroofeesar Asaffaa Jaallataa wajjiniin taasifne irratti fuula duratti keessuma waa'ee garbummaadhaan walqabate kan Afrikaa kan Itoophiyaas ilaallate qophii addaa yookaan immoo beektotaa wajjiniin marii taasisuudhaaf yaala. Egaa sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asuma irratti raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdan karaa VOA afaan Oromoo .com nu ergaa. Qophii waan nu wajjiniin turtanii fi qopheessitoonni qophii kanaa isin galateeffannaa. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a. Nagaatti.